Kaombe swa kifatopu Simasu
Exclusive from Kwanza Music Club.
Garganota and your poster rich.
I love Elsie
Swag. Age of the danger. I don't want any images if I need. Kuona la kulimina amzive underneath. Aki kuliform cheza saka kama tuko mwali cheza yes. Nikalileka lekonozi utwa utabo kimi na famwezi mcheza fela minisaka
yes.
Kisabu kuozo mcheza anga saka famwezi fatu chingo mcheza fela saka. Na miuto kama tuko mwali shimika famwezi kama fela mwali shimika kima pupilo molo cheza mono shimika ni mina kwa last batuwe kame shimika kimina munika jile waize kimina munika jile waize kimbo soja mubate nikale kumitimba nikale kumitimba munise kwa polisi kimina munika jile waize
kimbo soja
kimina munika jile waize
kimbo soja
mubate nikale kumitimba nikale kumitimba munise kwa polisi
kuona ala babata ni batimbe kulibanta mise chwale bona baitumbe. Babata kuli ni yosho la mwachele story yoko na evali la metotele. Na ichangansa ni kubasi yanga konovani kalanga abazu vile mishanga. Na nana taani siyele li nonsense mwendi wao twanga nekile fela ma voices. Na nizilolo mutu askani kala kono anye mile na mpanga siko chikala. Na anye mile za maka fo chikala nile mwile ubata fela kukuli fela.
Kimina munika jile mwaizi kimina munika jile mwaizi
kimbo soja
mubate nikale kumitimba munise kwa polisi. Kimina munika jile mwaizi
kimbo soja
kimina munika jile mwaizi
kimbo soja
mubate nikale kumitimba munise kwa polisi. Nivabu na inge kulina vasava anche kachwana na kune yoni sava kawa fela mina loli umvanana se umvata nikale kumitiringa dana. Se umvata lukale za mabuto umvata fela kwenye umvwe nse mkutu. Se umvata muni vise wa mkutu kulifoni fita kawa fela vavise mkutu. Because anika fita kebruto umvata nimishi mbe ya mabruto ingana zao kuwa zo mkala mtoko mimi na gaya zo mkala. Kimina munika jile mwaize
kimbo soja
kimina munika jile mwaize
kimbo soja
mubate nikale kumitimba munise kwa polisi. Kimina munika jile mwaize
kimbo soja
kimina munika jile mwaize
kimbo soja
mubate nikale kumitimba munise kwa polisi.
Kaombe swa kifatio pride jacket
Kwanza Music Club.
Star Richard, Yela Peters Yankupu YK or Arthur Paul aka HRA Aliki Nachiapwe Crucify Inaloba Whiteizo Eotizo Arasisi Jagatu Triple J Three Pistol
yes,
Now is Black is Steve Amabroni. Now is Maxi the Viper.
Danger of the Danger.